kukonkulondola ine ndikuganiza ife tiyenera kuti timirire pamene tikuwerenga mawu ake. Kodi inu simukuganiza chomwecho? Kotero tiyeni tingoyima kwa mphindi chabe pamene tikuwerenga mawu ake. Ine ndikuwerenga usiku uno kwa phunziro lalemba lopezeka mu buku la Yesaya mutu wa 6 mdetserani mwatcheru. Mu masiku a mfumu Uziya anafa, ine ndinaona Yehova atakhala pa mpando wachifumu mwamba, wokwezedwa mwamba, ndipo mwinjiro wake unadzadza mkachisi. Pamwamba pake panayima serafi, aliyense anali ndi mapiko 6. Ndi awiri anaphimbira nkhope yake, ndipo awiri anaphimbira mapazi yake, ndipo ndi awiri iye anawulukira. Ndipo mmodzi anafuula kwa wina, ndipo anati, "Woyera, woyera, woyera, ndi Ambuye Mulungu wa makamu. Dziko lapansi lonse ladzaza ndi ulemerero wake." Ndipo ziwundo zachitseko zinasunthidwa paliula iye amene anafuula, ndipo nyumbayo inadzazidwa ndi utsi. Pamenepo ine ndinati, "Watsoka ndi ine, akuti ine ndathedwa, chifukwa ine ndine mwamuna wa milomo yonyansa." Ndipo ine ndimakhala pakati pa anthu a milomo yonyansa, pakuti maso anga ona mfumu, Ambuye wa makamu. Kenako mmodzi wa serafi anawulukira kwa ine, ali ndi khala la moto mdzanja lake limene iye analitenga ndi zopanira kuchokera pa guwa. Ndipo analiyika ilo pakamwa panga, ndipo anati, "Taona, ichi chakhudza milomo yako, mphulupulu zako zachotsedwa, ndipo tchimo lako layeretsedwa." Ndiponso ine ndinamva liwu la Ambuye likuti, "Ine ndidzatuma ndani, ndipo ndani ati apite mʼmalo mwathu?" Ndiye ine ndinati, "Ine ndili pano, nditumeni ine." Tiyeni tiweramitse mitu yathu tsopano. Atate, tsoka, ife tikumverera mwanjira yomweyo momwe Yesaya anamverera. Atsoka ndi ife, pakuti maso athu aona mfumu, Ambuye wa ulemerero. Ife tikukuthokozani inu Ambuye, kuti pali njira yoyeretsera usiku uno, yomwe singakhoze kukhudza milomo yathu yokha, komanso mitima yathu ndi mioyo yathu, ndi kutiyeretsa ife kukusayeretsedwa kwathu konse. Pakuti izo ndimoona ife tikukhala pakati pa anthu a milomo yosayera, ndipo milomo yathu nayonso ndi yosayera. Ife tikupemphera kuti mzimu woyera waukulu ubwere ndi kudzakhudza milomo yathu ndi mitima yathu, ndi kudzoza moto wa mzimu woyera kuchokera pa guwa la Mulungu, ndi kutiyeretsa ife kukusakhulupirira kwathu konse ndi kukayikira, kuti iye akhoze kubwera mkati ndi kudzapanga mokhala mwake ndi ife. Pakuti ife timamukonda iye, ndipo ife timamuyamikira iye, ndipo ife timamupembedza iye. Ife tikupemphera Atate usiku uno, ngati ali pa aliyense pano amene sanakhale nako kukhudza koyeretsako kwa mzimu woyera waukulu moto wa Mulungu, kuti usiku uno, kuti ntchito iyi idzachitike mwa iwo chifukwa cha ufumu wa Mulungu. Ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Mukhoza kukhala pansi. Tsopano ndine ndiyesetsa kuti tituluke mwamsanga. Ine sindikufuna kuti inu muphonye Sunday School. Tsopano ndi zabwino kuti inu muphonye ntchito ya tsiku limodzi. Inu simudzaphonya iyo mochuluka kwambiri, koma ndinakusungani mpaka 9:30 kapena china chake usiku ina uja. Koma osaphonya Sunday School, chilichonse chimene inu mukuchita. Tsopano phunziro langa usiku uno ndi zokopa. Ife tikufuna kuti tiwerenge nkhani iyi. Ife tiyenera kutembenuzira ku mbiri ya chiwiri mutu wa 26, ndipo inu mukhoza kuiwerenga iyo. Uziya uyu anali nyamata woweta nkhosa, ndipo iye mbiri ya chiwiri 26 amatuuza ife, iye anali mfumu yodzozedwa pa usinkhu wa zaka 16. Ndipo bambo ake a Uziya munthu wa Mulungu. Ndipo munthu uyu anali munthu wabwino wokhala ndi makolo opa Mulungu. Iye anachita chimene chinali choyenera pamaso pa Ambuye. Tsopano ife tikupeza kuti kawiri kawiri, ine ndikuganiza lero vuto lathu lalikulu la zomwe ife timakhulupirira kuti ndikulekerera kwa ana, ndikulekerera kwa makolo, kuburubudza kwabakhomo. Athu anthu athu achoka ku zinthu zomwe iwo iwo akanenera kukhala nazo. Mpingo wakhala wofunda kapena wozizira ndipo ana atuluka akalowa mdziko. Sobano Hollywood yatulutsa makanema ambiri ndi mateleviziyoni ndi zina zotero zomwe nzosasefedwa nkomwe kumene iwo amatemberera ndi kugwiritsa ntchito dzina la Mulungu pachabe. Ndipo zinkakhala kuti zimakhala zolakwika kwa ana mipingo ya chiyero kupita ku makanema kapena zionetsero za zithunzi. Ndipo tsopano Satana walumphira patsogolo kamodzi pozibweretsa izo mnyumba momwemo. Maonekedwe a televizioni ndiyeno zosasefedwa ndi zina zotero ndipo ndiyo njira ya Satana yolowera pang'ono-pang'ono mkati, monga chikuku chokwera chakale chinali. Ambiri ya inu simukukumbukira zimenezo chifukwa ndinu ang'ono kwambiri. Tinkakhala ndi zosangalatsa za ana, inu munkakhala pansi pa chikuku chanu ndi kumangoyenda mozungulira kuzungulira. Pankakhala dzenje lomagendamo ndipo aliyense amayesera wina ndi mzake yemwe akanatha kuyandikira kwambiri kwa ilo. Ndipo pakapita kanthawi iwe usanadziwe izo iwe umagwera pansi. Umo ndi momwe tchimo limakhalira. Musamaliyeserere ilo, musamaone ufupi wa momwe mungaliyandikirire ilo, muziona utali wa momwe mungalitalikirire ilo. Mukuona musamatengirepo mwayi, ngati inu muti mutengirepo mwayi, ine sindikufuna mwayi. Munthu wachikulire wa ku Scotland nthawi ina iwo anati anali woti aoloke phiri, ndipo magareta anali akuyembekezera munthu aliyense ankafuna kumuorotsa iye. Iye anati, ine ndikufuna katswiri woyendetsa bwino kwambiri kuti anditenge ine. Mmodzi wa iwo anati, chabwino, ine ndikhoza kuyendetsa mitusikisi ya akavalo anga mothamanga kwambiri mkati mwa mainche 60 agudumu limenero kuzungulira phiriro, kugwa ingakhale imfa. Anati, ndine woyendetsa wabwino mokwanira kuyendetsa mahachi anga motetezeka kozungulira kumeneko mkati mwa mainche 60 amagudumu anga. Ndipo sagwa wina ayo anati, ine ndikhoza kuposa pamenepo, ine ndikhoza kuyendetsa mkati mwa mainchesi 6 kapena mainchesi 4 ndipo sagwa konse. Iye anati, nanga bwanji inu bwana? Anati, chabwino, ine sindikudziwa, ine sindimakonda kuchita zimenezo, ine ndimangotsatira gombero. Iye anati, inu munditenge ine, uko nkulondola uyo ndiye ameneyo. Izo simomweiwe ungayandikirire pafupi komanso mweiwe ukuganizira kuti ndiye wotchingiridwa. Uzikhala kutali basi ndi tchimo mweiwe ungakhoze kukhalira, uzingokhala kutali momwe ungathere. Kuti chabwino, ine ndikhoza kuchita izi, palibe vuto mukuchita izi. Chabwino, ngati muli funso malingaliro anu, inu musati muchite izo nkomwe. Paliponse pamene pali funso, mukhale kutali ndi zimenezo. Ndiye inu mukuona ukatelo iwe mwantheradi ukukhala moyo mwachikhulupiriro ngati palibe funso. Ngati pali funso, ndiye usisiye izo, usapite mozungulira izo nkomwe. Ndipo ine ndimaganiza zimenezo nthawi zambiri kuti ndi makolo omwe amasochera. Ine ndimadziwa kuti zilipo nthawi zina zimene sukulu ndi zinthu, ndipo sande sukulu pafupifupi theka la ola kapena ola la Mulungu mawa, ndipo dziko limakhala nawo ana sabata yonseyo ndi kudzazitsa mwayiwo kumuposa mphunzitsi. Ndipo nthawi zambiri, nthawi zochuluka kwambiri, mphunzitsi amakhala ndi kotala pang'ono yomwe iye amaphunzitsa za izo pamene iye akupenta milomo yake ndi kukonza tsitsi lake kuwalola ana kuchita zopambana zomwe iwo angathe. Ndiyeno ku nyumba iwo samalandira maphunziro a Chikhristu nkomwe, amayi ali kwina kwake ku phwando la makadi ndi babambo ali uko ku bwalo la masewera. Ndipo mchemwe ali panja ndi wina wake mgalimoto yakale. Ndipo apa inu muli mwaona mchiyani, kodife tikupita kuti inu basi, izo zili basi, izo ndizoipa. Ndiyeno ife tikupeza kuti zinthu zonsezi pamodzi. Juni yokunja akuyenda chokwera ndi chotsika munsewu pa njinga yake ya moto. Ndipo ena iwo akusewera gofu kumusiko, ndi ena akusewera puu. Ndipo ndichina chake basi chinzake chongosangalatsa. ndipo mpingo wangozilekerera izo nthawi zambiri ndiye iwo amakhala ndi gulu kumeneko ngati mbusa ameneyo angapezeke wagunda waya wang'ono amene anali akakhala kuti watsutsana nazo pang'ono kapena wanena china chake chokhudza izo gulu limenero lingamutengetse iye dzina lake lingatumizidwe kumalikulu ndipo iye angachotsedwe hotero inu mukuona iyo yasanduka tikiti yachakudya malo mwawa ntchito dzozedwa kuti azilalikira uthenga mukuona ukonkulondola icho chimadzakhala chinthu chimene iwo amachifuna ndi tikiti yachakudya iwo ayenera kukhala pamenepo kuti apeze malipiro abwino
betserani bale mulungu achitire chifundo munthu yemwe angagulitse mafulu ake akubadwa chifukwa cha izo tamvetserani ife tikusowa munthu yemwe angawugwire uthenga ndi manja osavala kanthu osati atavala magulovesi a mtundu uliwonse wachipembedzo kungozika izo pamenepo momwe izo zinalembedwera ndi kulola zibanthu zizigwera paliponse pamene izo zikufuna kugwera ngati nsapato ikukwana amayi ankakonda kunena kuti ivale iyo ankati usayepule chikundu chako tsopano kotero ife tili nazo zinthu zimenezo zimene ife tiyenera kuti tizimvetsera kwa izo tsopano mfumu Uziya pokhala mwana wodabwitsa chotero iye anali ndi bambo wa umulungu amayi ake anabwera kuchokera ku Yerusalemu ndi bambo wopa mulungu amene anali mfumu asanakhale iyeyo ndipo chiphunzitso cha mtundu umenewo chinasungunukira mwa mnyamata uyo ine sindine wa Democrat kapena Republican ine ndinangopanga voti imodzi ndipo iyo inali ya Khristu ndipo iyali ine ndipambana pa iyo tsopano ine ndikuganiza president wamkulu kwambiri muli monse yemwe ife tinayamba takhalapo nayi anali Abraham Lincoln osati chifukwa iye anali waku Kentucky nayenso koma zinali chifukwa chakuti munthuyo anabwera kuchokera kopanda kale konse ndipo mabuku onse munthu ameneyo anayamba wakhalapo nawo kuyambira pamene iye anali mnyamata wang'ono mpaka iye atasinkhukira pafupifupi linali baibulo ndi Bunyan Pilgrim's Progress mwaona izo zinaumba mwa iye chiyani chijachi bambo wokhulupirika iye zomwe umawerenga zomwe umachita zimwamba khalidwe lako izo zimanena chomwe iwe uli ndipo tsopano inu mukuona yanawerenga pamene ngati ulakwitsa udzalipira izo ngati uchita bwino mulungu adzalemekeza izo ndipo izo zinamuumba iye chimene iye anali ndipo amayi ake a mkazi wa umulungu nayenso yanati ngati pali kuyamikira kulikonse kopatsidwa kwa aliyense anali mayi wa umulungu amene anamulera iye molondola tsopano izo zinapanga ine ndikuganiza ine ndinganene osachepera mmodzi ngati sali wamkulu kwambiri purezidenti yemwe ife tinakhala naye iye anabwera kuchokera kopanda kalikonse ndipo mulungu anamupanga iye purezidenti chifukwa iye anali munthu woona mtima ndi munthu wabwino tsopano ife tikupeza kuti mnyamata uyu anali yemweyo okhala ndi makolo opa mulungu amenewa iye anachita chimene chinali choyenera pamene iye anapangidwa mfumu ndipo pamene iye anali wa zaka 16 iye ananyalanyaza ndale zonse ndi malingaliro wotchuka tsiku lake ndipo anatumikira mulungu ndi ulemu zimenezo zinamupanga iye mfumu yeniyeni kuti anyalanyaze ndale ndi malingaliro amakono ndi kumutumikira mulungu ndi ulemu izo zinali zabwino kwambiri mfumu wake mulungu anaudalitsa iwo unali waukulu kwambiri mpaka iwo unali pafupifupi ndi wa Solomoni ndipo Solomoni anali nawo wopambana omwe unalipo koma mnyamata uyu anali pafupifupi ndi Solomoni mu ufumu wake ilo linali thandizo lalikulu kwa mneneri wang'ono Yesaya ndipo iye pokhala mnyamata wang'ono pa nthawi imeneyo akungobwera kumene pobadwa ali mneneri yankaona kukopa kumene munthu uyu anali nako pa anthu ndipo anaona kumene kukopa kwake kunachokera chifukwa iye ankadalira mulungu motsindika ndipo anali iye anazindikiranso Yesaya anatero momwe kuti mulungu adzawadalitsa iwo amene adzakhala oona kumawu a mulungu tsopano ife tikuzindikira kuti mnyamata wang'ono uyu ankafuna kukhalabe ndi mfundo za zimene mulungu ananena iye ankasunga malamulo ake Uziya sakanatembenukira kumanja kapena kumanzere iye anakhalabe ndi zomwe mawu ananena ndipo Mulungu anamulemekeza iye, ndipo anamudalitsa iye mu chilichonse chimene iye ankachita. Anapambana, anapitilira nazo, nchotani ya ndi chitsanzo chotani nanga kwa wachichepera aliyense. Ine ndikuganiza ngati ife tikanakhala ndi anthu lero, mipingo yathu yomwe imadzinenera kukhala Khristu, ngati iwo akanati adziletse ku zinthu za dziko lapansi ndi kukhala moyo wa mtundu umenewo, izo zikanawakopa Khristu achichepere kuti achite chomwecho. Koma lero pamene iwo alekerera ndi kumamwa, ndi kumasuta, ndi kumapitirira, ndi kumayeserabe kugwira kuvomereza kwawo monga Chikhristu, izo zimayika chopunthwitsa choyipa mu njira ya anthu ena, ndipo izo zimapangitsa izo kukhala zovuta kwambiri. Kumbukirani Baibulo linati ndinu akalata olembedwa amoyo, owerengedwa ndi anthu onse. Sopano anthu ambiri samawerenga Baibulo, koma Mulungu wakupangani inu kukhala woyimirira wamoyo. Inu ndinu kalata yoyenda, muyenera kukhala Baibulo loyenda Khristu mwa inu. Inu muyenera kukhala mawu oyenda a Mulungu. Ndipo ngati inu mumadzinenera kuti ndinu Mkhristu, ndipo sakhala zimenezo, kukopa kwanu zomwe inu mukuzikopa zidzakupangitsani inu kukayankha chifukwa cha miyoyo yambiri yomwe mwayitembenuzira kumbali kuchoka kwa Khristu mu tsiku limenelo la chiweruzo. Ine ndikuganiza izo zikutiyenera ife usiku uno kuti tiganizire za izo, pakuti mwamuna aliyense, mkazi, nyamata ndi mtsikana, amadziwa kuti akubwera ku chiweruzo. Inu mukhoza kuthawa izo kapena zinazo, mutha kuthawa msonkho, ndipo inu mukhoza kuthawa ndalama zamkati, inu mukhoza kuchita chinthu chimodzi kapena chinzake, inu mukhoza kudutsa malire wothamangira, ndipo apolisi osakugwirani nkomwe. Koma tsiku lina chiweruzo chidzakugwirani inu, ndizo zotsimikizika. Ndipo ife tikudziwa kuti munthu ayenera kudzafa, ndipo pambuyo pake chiweruzo. Imfa si chinthu chovuta, ndi chiweruzo pambuyo pa imfa ndilo gawo loyipa. Ndipo pamenepo zomwe inu mwachita pa moyo ndimo mwe inu mwawakopera ena, inu muyenera kudzayankha chifukwa cha izo pa tsiku limenelo. Ndimo chiluka bwanji momwe ife tiyenera kusiya pambali cholemetsa chilichonse ndi tchimo limene silichedwa kutifoketsa ife, kuti ife tikakhoze kuthamanga ndi chipiriro liwiro ili lomwe laikidwa patsogolo pathu, kuyang'ana osati kukachikhulupiriro kwa chipembedzo kwa munthu wina, koma kwa Yesu Khristu amene ali woyambitsa ndi wotsirizitsa wa chikhulupiriro chathu. Momwe ife tikuyenera kumaganizira zinthu zimenezo abwenzi mwamphamvu ndi molemekeza, pamene ife tikuliona tsiku ili likuyandikira, ndipo podziwa kuti nthawi iliyonse masamba a moyo wanu buku akhoza kutsekedwa usiku uno. Ndipo mawa lidzakhala mochedwa kwambiri kuti inu muchite zimenezo. Musazisiye zomwe inu mungakhoze kuchita lero kuzisiyira mawa, chifukwa mwina mawa silingabwere. Amuna ndi akazi, anyamata ndi atsikana mwina mwake akhala pano usiku uno adzakhala ali nyumba yosungiramo mitembo kusanache. Ndizo zoona, ndiyeno pamenepo bukhu lanu latsekedwa, ndipo inu simudzakhalanso ndi mwayi wina. Uwu ukhoza kukhala mwayi womaliza omwe mungakhale nawo. Taganizani za zimenezo mozama. Inu mukuti chabwino, izo mwina mwake si choncho, izo mwina mwake si zili, koma izo zikhoza kukhala. Koma kumbukirani, siku lina bukhulo lidzatsekedwa ndi zomwe mukuchita tsopano. Ndipo makamaka anthu inu amene mumadzinenera kuti ndinu a Khristu, dzipatuleni nokha ku zinthu za mdziko, musakhale nalo chochita dziko lapansi. Likaneni ilo, chifukwa munthu wina akukuyang'anani inu, wina wake akukuyang'anani. Ndipo inu simudzangodzitumiza nokha kumeneko, koma inu mudzawatengera iwo kumalo oyipa, ndipo inu mudzayenera kudzayankha chifukwa chakukopa kwanu. Momwe neneri uyu anamuyang'anira munthu uyu, ndipo anaona kuti Mulungu anamudalitsa iye, ndi momwe izo zinali kukopa kwake, momwe munthu ameneyo anapambanira chimene Mulungu anamuchitira iye. Iye anakhala a moyo umene unali wodabwitsa, wodalitsidwa ndi Mulungu, ndipo iye sakanatembenukira kumanja kapena kumanzere. Tsopano apa ife tikupeza chitsanzo china apa mwa munthu uyu, mwamuna uyu Uziya, mfumu yayikulu imene nthawi ina inayenda ndi Mulungu. Baibulo linati pamene mfumu inamverera kuti inali yotetezidwa, anamverera kuti iye anali bwino, ndiye iye anatukumuka mu mtima mwake ndi kunyada.
Ndilole nine ndime apa kuti ndinene izi maule mumbale wanga mlongo. Mulungu akupanga ninu womvetsera wanga usiku uno. Ine ndiyenera kukhala wona ntima kwenikweni muzomwe ine ndikunena. Ndipo inu muyenera kumvetsera ndikuona ntima kwenikweni. Ndilimene lili vuto ndi anthu ambiri lero. Iwo amaganiza ife tili nawo ena abale athu otumikira. Ena iwo amafika pamalo mwina mwake ndima otumikira akulu mpaka iwo amamverera otetezeka. Ife takhalapo nazo izi. Tikudziwa kuti izi ndizoona. Atumiki ambiri mudziko lirero ayamba kumwa. Ena iwo amaganiza chabwino ine ndamanga ufumu wanga waung'ono kondizungulira ine. Palibe chifukwa kwa ine. Anthu amenewo amandikonda ine mochuluka kwambiri. Mpaka iwo sangapereke tcheru chilichonse ngati ndidachita izi. Kapena ngati ine ndidachita izo. Ndiloleni ine ndikuwuzeni inu mbale. Alipo mmodzi amene akuyang'ana. Ndipo ameneyo ndi Mulungu. Palibe munthu amene ali wotetezedwa kunja kwa Mulungu. Nthawi zina ndiye ife timafika pamalo ife timaganiza Mulungu akutidalitsa ife. Iye wandipatsa ine kadilaki. Iye wandipatsa ine ntchito yabwinoko. Iye wandipatsa ine ichi. Zimenezo sikizindikiro chakuti simungatembenuzire madalitso ake kuchoka kwa inu. Pamene inu muzikweza ndikumamverera chabwino ine nthawi ina ndinagona usiku onse ndikupemphera ine ndinachita izi ndipo ine ndimachita izo koma ine sindinachitenso izo kenanso muli pamalo angozi. Ndilo lomwe lili vuto ndi anthu athu achipentekoste pamene mbuyo kutaliko nthawi yayitali kalero pamene tinali ndi mautumiki ang'ono kumusi pangodya kwina kwake ndipo akazi opanda masitonkeni ndipo akumenya nkhocho kumusi uko ankachita kupemphera usiku onse ndi chilichonse. Apolisi ankakutsekerani inu ndi kukakhala mu ndende ndi zina zotero. Inu munkapemphera mipingo zipembedzo zonse zinkakusekani inu ndi kumakuserewulani inu. Koma tsopano Mulungu akukwezani inu pamwamba mpaka inu muli nawo ena amatchalitcha pamwamba mdzikoli zipembedzo zazikulu zamphamvu inu mwamba kudzimverera kutetezeka. Musamalitse ndi pamene inu mukudzikweza ndiye pamene Mulungu atumiza china chake inu simungakhoze kuchirandira icho panonso chifukwa inu mwachitira kale umboni kwa chinthu ichi. Enako inu mumayamba kumverera otetezeka. Ndiyo nthawi yomwe muli panjira yanu yopita kukugwa kwanu. Ndizo zazipembedzo. Ndizo za mafuko. Tayang'anani pafuko lathu lomwe kale linali limodzi la maiko amakhalidwe abwino a mdzikoli. Tayang'anani pa iye lero. Ndi choseketsa cha mdzikoli. Chonyansa kuposa chilichonse chimene ine ndikuchidziwa. Pamene ine ndinatsika ndege ndikubwera mu Roma ndipo ndinapita ku St. Angelo kuti ndipite manda. Ine ndinachita manyazi nditaona chikwangwani chitakhala pa manda a St. Angelo chinati mau kwa akazi onse a ku America. Chonde valani zovala musanalowe mmandamu kuti mulemekeza akufa. Akubwera amenemo atavala zazifupi ndipo atavala mathalauza malo ngati Roma ndiyeno amayenera kuti anene kwa akazi aku America kuti azilemekeza akufa ndi kuvala zovala. Bwanji zasanduka zonunkha mbuno ndipo ndalama zathu zonse zakutsidya kwa nyanja ndi ngongole zobwereketsa ndi chilichonse monga izo. Izo sizidzagula konse obwenzi zomwe ife tikusowa mufuko lino ndipo ife sizidzakhala nazo konse izo. Koma zomwe ife tikusowa ndi nthawi yoyeretsa nyumba osati kuyeretsa nyumba mwandale koma chitsitsimutso chotumizidwa ndi mzimu woyera chimene chiti chidzamusese iye kuchokera kumsonga mpaka kuphazi. Ndicho chomwe mipingo yathu ikusowa. Izo ndizomwe anthu athu akusowa. Ndizomwe monga aliyense payekha ife tikusowa kuti kukopa kwathu amene ife tikwezedwa mwamba ndikumati ndine wachipentekoste. Ine ndinayankhula ndi malilime. Ine ndinafuula. Ine ndinavina mu mzimu. Inu mwina munachita zimenezo. Koma ndiloleni ine ndikuwuzeni inu china chake mbale. Chimenecho sichitetezero kwa inu osati nkomwe. Ife tikupeza kuti pamene Uziya anadzipeza mu mtima mwake ife tikupeza kuti Mulungu anamukantha iye. Kodi iye anachita chiyani? Iye anayesetsa mochuluka kwambiri kuyesetsa kuti atenge malo a mtumiki. Iye ankaganiza chifukwa chakuti iye anali atakwezedwa mwamba Mulungu anali atamudalitsa iye anamupanga iye munthu wankulu. yaga na koza kumango jira jiri jonse jimene yaga na funa kuchita. Ine dinamu mvanya mada kunduza ine osarika lelitari ya nati. Ine mkudziwa murunga ama ndikonda ine mochuluka kwambiri Mbale Branham. Iye ama ngondilola ine kuchita chiri jonse chimene ine ndikufuna kuchita. Iye sama samala. Ine ndikumamva mochuluka kwambiri lero za murungu kukala murungu wabwino. Iye ali ine sindi kututa zimenezo. Iye ndi murungu wabwino. Kuma iye nso ndi murungu wankwiyo. Chiero chake chimafunikira chirungamo. Lamulo lake limafunikira chiweruzo. Ngati palibe chiweruzo kwa lamulo, lamulo limakhala lobanda ntchito. Zingachite obwino wanji kunena kuti ndizotsutsana ndi lamulo kuthamanga nyali yofiira itayakapa. Obanda kukhala chirango kumbuyo kwake maona silingakhale lamulo konse. Iwo sangakhoze kuchita kanthu pa izo. Palibepo chirango. Chilipo chirango ukaphwanya malamulo a Mulungu. Ndipo izo zidzatero. Iwe udzayenera kulipira ndalama zochulukirapo usanatulutsidwe. Tsopano anthu ambiri lero akupanga kulakwitsa kumvetsa chisoni kuja monga munthu uyu anachitira. Pamene iye anakwezedwa anafika podzimva kukula. Anafika pakuti iye anali ndi chilichonse manja mwake momwe. Iye anadzimva kutetezeka. Mulungu amandikonda ine kwambiri mpaka palibe chimene chingakhoze kundivutitsa ine tsopano. Pamene iye anachita zimenezo iye anadzigwetsera yekha mumaonekedwe omwewo amene Nebukadinezala anachita nthawi ina. Monga inu owerenga Baibulo mukudziwa. Ndiye ife tikupeza kuti iye anakanthidwa ndi khate chifukwa iye anayesera kuti atenge malo a mtumiki. Osati kale kwambiri ndimawayankhulira pa dziko lonse afu gospel businessmen. Nthawi ina kalero ine ndinali nditakhala malo uko kunali ku Jamaica. Ife tinali ndi msonkhano. Ine ndimawakonda iwo chifukwa ndi anthu ochokera mipingo yonse. Izo zimandipatsa ine mwayiku kuti ndiyankhule. Nthawi zina mipingo simagwirizana koma amuna awo amalonda amagwirizana. Iwo iwo amayenera kugwira nkhope zawo chifukwa cha amuna amalonda. Kotero tsopano ife tikupeza kuti menemo ine ndinali ndi msonkhano. Usiku menewo pamene ife tinabwereranso ku Flamingo Motel. Ine ndinati, ine ndikuchita manyazi ndi inu azinzanga. Ine ndinati, ndicha manyazi. Zonse zomwe inu munazikamba pamaso pa atsogoleri onse andali ndi zinthu. Ndi amuna amalonda mwamba ndi pansi apa. Zinali zakuti, ine ndinali ndika bizinesi kakang'ono kumusi kuno. Ndipo ndili ndi makadi like 16. Kapena yena ochuluka. Ine ndinati, amuna amenewo. Inu simungakhoze kuwafanizitsa ndiwowo. Ndilo limene lili vuto ndi mpingo lero. Inu mukuyesetsa kuzifanizitsa ndi Hollywood. Inu mukuyesetsa kuti mupange iwo monga Hollywood. Kumbukirani, Hollywood amawala, uthenga umayaka. Inu simungakhoze kupita kumalo awo. Inu muyenera kuwabweretsa iwo pa malo athu. Ndiko kumene ife tikuyenera kuwapeza iwo. Tikuyenera kuwatengera iwo chakuno. Osati ife kupita kunja uko. Ife silingakhoze konse kudzerekeza ndi iwo. Ife silikufuna kutero. Iwo amawala ndi kunyezimira, uthenga umayaka ndi kufatsa ndi kudzichepetsa. Ndiko kusiyana kokha pakati pakuyaka ndi kunyezimira. Tsopano ife tikupeza ine ndinati kwa amuna awa. Ine ndinati chinthu chake cha izo ndi chakuti amuna inu omwe ndinu amuna amalonda chabe mukuyesetsa kulalikira uthenga. Inu zimenezo sizi kukukhudzani inu. Ife alaliki timakhala ndi nthawi yovuta yokwanira kuti tizisunge izo mwabwino. Ndipo inu abwenzi simukuyenera kuti muzichita zimenezo. Inu mukuyesetsa kutenga malo olakwika. Ndinu amuna amalonda koma musamayesere kutenga malo authenga. Ndipo ine ndinati chinthu chake cha izo ndichoti lero inu mukuyesetsa kunena kuchuluka kwa zomwe inu muli nazo. Ndikusiyana kotani wachipentekoste oyambirira. Achipentekoste oyambirira anachotsa zomwe iwo anali nazo. Woyimba wina wang'ono kumeneko anali munthu wang'ono wabwino. Ine ndimamukonda iye. Iye anali munthu wabwino. Koma iye anati Mbale Branham, ine sindimafuna kutsutsana ndi mawu anu kapena kunena chilichonse chotsutsa iwo. Ine ndinati izo zonse nzabwino ngati si mawu a Ambuye. Ndiye ulinawo ufulu kutero Mbale. Ndipo iye anati ndiyo nthawi imodzi imene walakwitsa. Ine ndinati oh ayi ayi ayi. Ine ndinati achipentekoste oyambirira anagulitsa chilichonse chimene iwo anali nacho. Ndipo anaziponyera izo mu missionary. ndipo amakhala akupita ndipo mlaliki pamenepo iye anati chimenecho chinali chinthu choyipa kwambiri chimene Yohana ayamba achitapo. Ine ndinati chiyani? Mzimu Woyera umalakwitsa? Iye anati ine sindikunena zimenezo koma icho chinali chinthu choyipa kwambiri chimene Yohana achitapo. Anati ndiye pamene mkangano unadzabwera mu mpingo Yohana alibe nyumba zoti azipitako. Ine ndinati ndiyendende basi chifukwa chimene Mulungu anawawuza iwo kuti agulitse nyumba zawo. Kenako Yohana apita kulikonse ndipo kafalitsa uthengawo mu dziko lonsero. Yohana alibe malo ena woti apiteko. Mulungu amadziwa zimene iye akuchita. Mungu mulola iye agwire ntchitoyo. Ife tikupeza kuti munthu uyu anatenga chofukizira anayamba kulowa kuti akapange a kugwedeza a chofukizira wotcha zonunkhiritsa imeneyo sinali ntchito yake. Iye anali mfumu osati kukhala wansembe. Ndipo wansembe anathamangira kumbuyo kwake ndipo anamuwuza iye anati inu simukenera kuchita izi, ndi zamlevi yekha kuti azichita zimenezo. Ndipo inu simlevi, izo zimatengera munthu wopatulikira kwa izo. Ndipo inu simuli wopatulikira kwa Ambuye, ndinu mfumu, Mulungu akudalitsani inu. Izo nzabwino koma inu simunapatulidwire kuti muzichita zimenezo. Nthawi zambiri ife taonapo mphatso zikuyesedwa kuti zitsanziridwe pamenewo sanali wopatulidwira kukuyitanako. Ndipo ife taziona zonsezi, ife tikuziona izo lero monga momwe izo zinkakhalira kumeneko. Kumuona wina wake akuyesera kutsanzira munthu wokhala nawo mzimu woyera, kufula monga iwo, kuyankhula malilime monga iwo, ndipo komabe iwo sakudziwa mochulukira za Mulungu monga momwe mkafula akanadziwira za walupanga wa Igupto. Ndiko kulondola kungotsanzira kumachita monga izo kumavala china chake. Koma ndiloleni ine ndikuwuzeni inu amene mukuyang'ana pa zimenezo, kumbukirani pamene inu mumuona wina wake akutsanzira izo pati china chake chenicheni pena pake. Ngati ine ndidapeza dola ndipo iyo nkukhala yabodza, icho ndi chizindikiro chabe kuti iyo inapangidwa kuchokera kuyeniyeniyo. Koma ife tikumupeza munthu uyu Uziya akuyesetsa kuti atenge malo a wansembe uyu. Ndipo pamene iwo anamuthamangira iye kukamuwuza iye anakwiya, iye anatembenuka ndipo anawadziwitsa iwo, ine ndichita zomwe ine ndikufuna kuchita, ndiwe ndani kuti undiwuze ine chochita? Inu mukundiwuza ine zomwe ndiyenera kuchita? Ndine mfumu, ine ndichita momwe ine ndingafunire. Ndipo Mulungu anamukantha iye ndikhate pomwe apo. Ndipo iye anafa wakhate mu mkwiyo wake pamene mkwiyo wake unayaka. Zitatero iye anakanthidwa ndi khate. Ndiye linali phunziro kwa mneneri wang'onoyo ndithudi mokwanira. Iye atatha kumuona munthu yakubwera ndi kudzatenga PhD yake, LLD yake ndi zina zotero, ndipo kenako nkudzayesetsa kuti atenge malo omwe sanali ake. Iye anadzapeza kuti anakuya nazo izo. Pamene wina wake anayesetsa kuti amuze iye chimene chinalipa kuti atero Ambuye, iye analephera kuti achizindikire icho. Ndipo Mulungu anamukantha iye ndikhate chimene chili choyimira cha tchimo chabwino. Mwa ichi Yesaya anaphunzira kuti Mulungu amamutsogolera munthu wake kumalo ake. Mulungu amachita kutsogolerako. Ife sitingakhoze kumutenga munthu nthawi ina ndi kuchita izi kwa iye. Dona wang'ono kuno sati kale kwambiri yana ndiwuza ine iye kapena iye anali ndi mnyamata wang'ono yemwe iye ankapitako. Anati yana mverera kuti anali ndi kuitana, yanali wapafupifupi usinkhu wa zaka 35 ine ndikuganiza. Iye anati mwana wanga wamamuna wa zaka pafupifupi 14 yakumverera kuti alinako kuitana. Mbale Branham kodino monga mutumize iye kuti akatenge PhD yake kapena china chake chinzake monga choncho kumutumiza iye kukole jina yake, kodino mungalangize chiyani? Ine ndinati chopambana chomwe ine ndikuchidziwa ndi koleji ya maphunziro apa maondo pansi pa maondo ake. Ine ndinati yakhoza kupita kunja uko pakati pa izo, ndipo chinthu choyambirira inu mukudziwa ndi kuyamba kuphunzira masamu. Ndi zonse za izi ndi zina za izi ndipo iwo akamupatsa iye mayeso amaganizo ndi IQ ndi zonse monga chonchi. Ndipo kenako iwo akatenga zonse za Mulungu zomwe zinali mwa iye mkuzichotsamo. Ine ndinati osati kungonyezetsa zinthu zimenezo koma ine
Ndikungo kusonyezani inu momwe iwo amachokera panzere. Mubenye ndikuona chimene ichi chinachitika. Sobano, Mulungu amamutsogolera munthu wake kumalo wake. Osati kale kwambiri ine ndinali kuwerenga kankhani kakang'ono kumene a mkazi amene anali hanali ndi a ntenda a Chibayo mu St. Louis, Missouri. Ndipo anadwalika kwambiri, kwambiri. Ndipo iwo amati yanali woti afa. Ndipo iye anali ndi mwana wamwamuna ku college.
Kotero anabwera kuti adzafufuze. Adokotala anatero. Basi kudalika kwa nthawi yomwe iye ankaganiza kuti yakhala nayo yokhalira moyo. Ndipo anati mwina mwake sakhala kuno kupitirira tsiku limodzi kapena awiri kuposera apo.
Kotero iwo anayimbira mwana wang'onoyo kuti kuli bwino abwere ku nyumba. Amayi ake anali kudwala mwakayakaya. Kotero mwana wang'onoyo atalandira telegramu anali kukonzekera kuti azipita. Ndipo analandira telegramu inanso. Amayi ake ali bwino tsopano. Chabwino. Usati ubwere. Chabwino ndiye pafupifupi chaka kenako bwanji. Mnyamatayo anapanga ulendo wake wapachaka wakwawo. Amene iye anafika ku nyumba. Ya anati, amai, hata wapata iwo moni. Ya anati, inu mkudziwa, ine ndikungo dabwa. Pamene inu, mumadwala kwambiri. Inu, simuna ndiuze konse ine, zomwe zina jitika. Iwa anati, oh mwananga, ine ndirindiki na chake joti ndikuuze iwe. Iwa anati, iwa kudziwa, utumiki wa ungono uja, munse uguno, kumusi uguno, kumene antu amene o, ama kuwa monga choncho, ndikulira, ndikumapitirira. Anati, inde, anati, abusao, ama kubirira mkubempira odwala. Anati, mmozi wazima iwo, anabwela kuno, ndipana zandi uza ine. Anati, adokotala, anandi uza ine kuti, ndinali ndi masiku angapo, oti ndikhale ndilipo. Ndipo anati, ndiye, iwo anatumiza ndipo anadzapeza ankafuna kuti awatenga abusa awa kuti abwere ndi kudzandipempherera ine. Ndipo donayo anatero. Ndipo ine ndinati chabwino ndithudi aloleni iwo abwere. Anati iwo kudziwa iwo anabwera. Ndipo anati iwo anawerenga lemba kuchokera mu Baibulo pamenepo. Ndipo anati iwo anabwera ndipo anadzeka manja pa ine ndipo anandipempherera ine. Ndipo iwo kudziwa kuphwanya nthupi kunandichokera ine. Ndipo ine ndinachira. Ndipo iye anati, oh Mulungu alemekezeke. Iye anati, amayi, amayi, tsopano inu mukudziwa bwinoko kuposa pamenepo. Anati, oh, ayi, ayi, wokondedwa. Anati, zimenezo ndithudi zinachitikadi. Iwo anati, ulemerero kwa Mulungu, ine ndikukuuza iwe. Anatero. Iye anati, tsopano inu mukuchitadi ngati anthu amenewo. Anati, inu simukuyenera kuchita zimenezo amayi. Anati, koma anati, wokondedwa, iwo anawerenga izo kuchokera mu Baibulo momwe. Iwo anawerenga kuchokera pamenepo Mariko muka 16. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Ndiza apa pomwe. Anati, ife, ndizi pomwe apa. Iwo anati, oh amayi, ndiwo mtundu wosaphunzira kumusi uko. Anati, anthu amenewo kumusi uko alibe maphunziro. Anati, iwo ndi anthu osauka chabe zonga zinyalala za mmisewu ndi zina zotero ndi kumathamanga amenemo. Anati, abusa amenewo. Anati, ife timaphunzira mu college kuti Mariko 16 kuchokera ndime yanayini kupita mtsogolo siwodzozedwa. Iwo anati, ulemerero kwa Mulungu. Iye anati, amayi, chavuta ndi chiyani ndi inu? Anati, ine ndimangoganiza mwananga, ngati Mulungu angandichiritse ine ndi mawu osadzozedwa, angachite chiyani kwenikweni ndi omwe ali wodzozedwa? Kotero ine ndikuganiza izo zangotsala pang'ono kukhazikitsa izo, si choncho, ngati osadzozedwa akuchiritsa, kodi odzozedwawo adzachita chiyani? Ndi zimenezo to abwenzi anga. Iyi ndiye bwana. Tsopano kuyesera kutenga malo awina. Mulungu amamutsogolera munthu wake. Mulungu amamuyika munthu wake malo. Iye asamayesere kutenga malo awina. Inu musamayesere kuchita zimenezo. Tsopano masomphenya mkachisi. Mkachisi ya anapita kumeneko pamene anapeza zimenezo. Yesaya anaona kuti Hezekiya zimene zinamuchitikira iye. Ndipo kenako ya anafa. Ndipo apo panali ine ndikutantha uza Uziya. Ndipo iye anali atapita ku msasa wa khate. Ndipo mwana wake ankayenera kuti alamulire malo mwake. Ndipo pamenepo Yesaya anakhala ngati zinamukwana. Kotero iye anatsikira kumusi kukachisi tsiku lina kuti akakhale ngati achichotse chinthucho pake hachichotse pachifuwa pake. Ine ndikuganiza kuti ndiyo chinthu chabwino kwa ife tonse kuchichita. Ndikupita ku nyumba ya Mulungu, kupita kumeneko, ndikukauwombola moyo wako, kukachichotsa chinthucho malingaliro ako. Chotero Yesaya anafika kumeneko ndipo iye anayamba kupemphera. Iye ayi, izo zikhoza kukhala kuti zinali chakumasana. Ndipo iye kapena mawa molawirira. Ine sindikudziwa. Kotero iye anafika paguwa. Ndipo anayamba kupemphera. Ndipo anayamba kupemphera mpaka iye analowa mukudzipereka kwenikweni. Tsopano ndiyo njira yake. Iye anali ataona zomwe iye anali kuziona kuno pa dziko lapansi. Zinali zidalephera. Mfumu ija yomwe Mulungu anali atayidalitsa yayikulu iyi. Mfumu yamphamvu. Yamphamvu kwambiri mdzikolo. Ndipo komabe inali italephera. Ndipo kenako iye sankadziwa choti achite. Ndipo iye anayamba kupemphera. Kenako zonse pakamodzi yanakweza mutu wake ndipo anaiona mfumu yeniyeni. Yanamuona Mulungu atakwezedwa mwamba, mwinjiro wake utadzaza miyamba. Yanaona china chake choti azichiyang'ana chitsanzo chenicheni. Pamene inu muyang'ana ndikuyesera kumupanga munthu kukhala chitsanzo chanu, inu ndithudi mudzala kuitsa. Chifukwa iye adzalephera. Koma iye anali kuyesetsa kuti ayankhule kwa mneneriyo. Usayang'ane pa munthu kapena chimene munthu akunena. Tembenuzira maso ako kwa ine, ndi zomwe ine ndinanena. Yang'ana mwamba kuno, osati mpando wachifumu wa pa dziko lapansi, koma mpando wachifumu wakumwamba. Njira yokwezeka miyamba, ndipo mwinjiro wake unadzaza mlengalenga. Ndipo iye anayang'ana mwamba, ndipo kenako iye anayang'ana mukachisi. Pakachisi iye anaona Mulungu atakwezedwa, ndipo anaona aserafi akumwamba. Tsopano aserafi kumeneko sangero, iwo akuyenera kukhala owotcha nsembe, omwe amawapempherera njira ochimwa, ndipo iwo anali owotchera nsembe. Chophimba chapadera chinali pa zolengedwa izi, ndi kusonyeza kuti Mulungu yense amakhala oyera. Mulungu yense amakhala oyera. Ndipo iwo anali akufuula pamwamba pa maliwu awo. Woyera, woyera, woyera ndi Ambuye Mulungu wamphamvu zonse. Woyera, woyera, woyera mukukhalapo komwe kwa Mulungu. Kumbukirani anali aserafi ndi akerubi amene ankalondera malo wopatulika. Iwo ndi amene amatenga nsembe ndi kuyipereka iyo. Ndipo apa iwo anali akukhala mukukhalapo komwe kwa Mulungu akufuula, woyera, woyera, woyera ndi Ambuye Mulungu wamphamvu zonse. Tiyeni tione mapangidwe awo kwa kanthawi pang'ono. Ife tikupeza kuti izi zinali zolengedwa zimapiko sikisi. Iwo anali ndi mapiko awiri adaphimba nkhope zawo, mapiko awiri adaphimba mapazi awo. Ndipo anali yakuwuluka ndi mapiko awiri. Taganizani mapiko awiri adaphimba nkhope zawo poyamba. Choyambirira icho chingakhale chiyani? Tiyeni tione chimene mapiko awiri pankhope pawo amatanthauza. Pamene Mulungu ali woyera kwambiri, mwakuti ngakhala angelo oyera ndi akerubi ayenera kuphimba nkhope zawo kuti ayime mukukhalapo kwake. Kodi ife tidzayima bwanji? Pamene kuyima ife tonse tiyenera kutero mukukhalapo kwa Mulungu. Iye ndi woweruza wankulu. Ndipo ife tonse tidzayima mukukhalapo kwake. Ndipo angelo oyera amene samadziwa konse chomwe tchimo linali, iwo analengedwa kukhala zolengedwa zapadera. Ndipo kuti ayime mukukhalapo kwake ayenera kuphimba nkhope zawo zoyera kuti akhale pamenepo. Ngati angelo ayenera kuphimba nkhope zawo zoyera kuti ayime pamenepo, kodi ife tidzachita chiyani kuti tidzakhale mukukhalapo kwa Mulungu wamphamvu zonse? Ngati tingakhale mukukhalapo kwake, ife tili nacho chophimba chonchobe, magazi a Yesu Khristu uko mkulondola. Lero ndiko kulemekeza, izo zinkatanthauza kulemekeza mukukhalapo kwa Mulungu. Lero kulibe ulemu wochepa womwe ulipo, ndi wochepa kwambiri. Chiyani? Inu mumawaona anthu akuseka chomwe chimatchedwa Chikhristu. Kodi chidzachitike ndi chiyani kwa munthu ameneyo pamene Mulungu atumiza china chake ku dziko lapansi? Ndipo iwo nkuchiona icho chikugwiritsidwa ntchito ndende basi ndi mawu. Ndipo kenako munthu nkuyankhula za izo ndi kuziseka izo. Inu mukudziwa chimene Baibulo linanena. Yesu anati ndikokuchitira mwano mzimu oyera,
ndipo sizidzakhululukidwa gonse. Oh, iwo amati zimenezo ndi za njeregezi. Muzisamala zomwe mukunena mbale mlongo, uzisamala zomwe ukunena wotchima, alidepo chikhululukiro pa izo. Yesu anati, kuyankhula mawu otsutsa iwo sizidzakhululukidwa gonse mdziko lino kapena mdziko likudzalo. Taonani zimene iye wangotsiriza kumene kuchita, kuzindikira wauza iwo malingaliro amene anali mu mtima mwawo. Ndipo iwo anati, iye ndi Belezebule, utcha mzimu wa Mulungu, mzimu onyansa, njeregezi, akuchita ntchito ya Mulungu. Ndipo iye anati, ine ndikukhululukirani inu. Chitetezero chinali chisanapangidwe pa nthawi imeneyo. Koma ndipo Yesu anali asanafe. Koma anati, pamene mzimu woyera udzabwera, kudzayankhula motsutsa iwo, izo sizidzakhululukidwa konse kwa inu. Pamene mzimu woyera udzabwera kudzachita ntchito yomweyo imene iye ankachita pa nthawi imeneyo, izo sizidzakhululukidwa konse, anthu osalemekeza. Kodi ife tingayembekezere chiyani koma chiweruzo? Fuko ili limene lamukana Mulungu. Fuko lino monga abire Graham ambiri ndi Oral Roberts, omwe aphulitsidwa kudutsa dziko lino ndi asilikali ena akulu amtanda amene adutsa dziko lino hakulalikira uthenga. Ndipo zili pa chisawawa chaka chilichonse, tchimo likumapitirira kuchulukana. Anali a mlaliki wankulu Billy Graham nanena tsiku lina mu umodzi wa misonkhano yake amene iye anapita ku New York. Iye anati iye anakhulupirira New York anali atachulukitsa maperesenti ambiri mu tchimo. Chiyambireni chitsitsimutso chake kumeneko. Anati, pamene iye anali kuno ku California, Los Angeles, iye anati, muzaka 10 kapena 15 kuchokera pano, kuti nzika iliyonse idzayenera kunyamula mfuti, kapena china chake, kuti idziteleze yokha, iwo sangapeze kulimbikitsa malamulo kokwanira. Tchimo lili pa chisawawa choterocho. Oh, ndi chiyani chimenecho? Ndi kusalemekeza Baibulo. Iwo akana mayi wawo, iwo achitira mwano ndi kusereula kukonkulondola. Tsopano tiyeni tizibweretse izo musi pafupi ndi kwathu. Yang'anani pa mipingo zomwe iwo achita. Ambira iwo akupita kunutsa mdzikoli, mukampeza mwamuna ali ndi zokwanira za ali nazo zokwanira za mphamvu zenizeni za Mulungu zokhudza iye kuti aziwauza anthu za njira zawo zoyipa. Mukampeza wina yemwe angamawauze iwo kuti ayenera kubadwa nsomatsopano, wosati kugirana chanza kapena kubwera ndi kudzapanga chigamulo. Iwo ayenera kubadwa matsopano, wosati kuyika dzina lanu pa bukhu kapena kujoina mpingo kapena kugirana chanza kapena kukonka kulikonse kapena ubatizo wina. Koma kubandwa mwa mzimu wa Mulungu, kulekanitsidwa moyo wa Mulungu ukukhala mwa inu, kudzionetsera wokha ukudutsa. Osangoti lero mawa koma masiku anu onse ndi chisangalalo mayesero anu ndi zisautso, inu mungasunthire chitsogolo podziwa kuti njira yatseguka pamaso panu yakulemerero. Ndiwo mtundu wa uthengawo pamene muwapeza iwo monga choncho, inu mukalalikira iwo ndipo kudzabwereranso chaka chotsatira. Pamenepo iwo ali chimodzimodzi chinthu chomwecho. Oyipa basi ndipo zochuluka za izo ndi zochuluka za izo, mochuluka momwe iwe ukulalikira motsutsa izo zikumakhala zikuyipira ipira. Ndi chiyani icho? Ndi kusalemekeza. Ndiyeno 95/100 ya anthu amenewo amapita kuchalichi hali ndi dzina lawo pa bukhu amadzinenera kuti ndi Akhristu. Anthu kumadzinenera kuti ndi Akhristu amene amasuta ndi kumwa ndi kuchova juga ndi kunena nthabwala zonyansa. Madziko nambiri pa bodi okhala ndi mmodzi awiri atatu ndi akazi folo. Izo nzona ndi chamanyazi bwanji? Akazi kumayimba mukwaya atsitsi lodulidwa. Baibulo linati iye ndi munthu opanda ulemu, atazipenta nkhope zawo. Anali mkazi imodzi yekha amene anayamba wadzipaka nkhope yake mu Baibulo, ameneyo anali Yezebeli. Mulungu anamudyetsa iye kwa Agaru. Kotero ili mukuona chimene yakuganiza za izo. Ndipo kenako iwe nkubwera kudzawauza iwo za izo, chaka chotsatira udzabwerera. Iwo ndi oyipa kuposa momwe iwo anali poyambirira. Opanda ulemu iwa alibe ulemu, ai, opande maringaliro wa ulemu. Jilole nine ndikuze nino china chage akazi, akazi achichepere, ndi achikulire na onso. Muma pita kunja kuno, mura vala madiresi ya wa, tizo vala tati ngono to tina iti, ndi akabudula. Inu mkuti, inu simu kuenera kuti muzia nkula monga chomwechi mbali Branham. Ine ndi kuenera, ndiyo nchito yanga, iri ndi, hapa ndipa guwa. Ine ndi nari ndipa ambo yemwe, ana ndi itanira ine nkati osati kare kwa mbiri, mozu wala ligi akuru achi Pentecost nzigori. Ya nati, inu muwasia antu amene ooka. Ine ndi nati, ndiwe ndani kuti undiuze ine kuti ndiwasie ooka. Ya nati, ine ndima kukonda aninu. Ndivo ya nati, utumiki wanu, ndikupemphere la odwala. Ine ndi nati, ndikulari jira utenga mbale. Ndivo ya nati, taona ni mbale Branham. Anati, wanji, antu amene oo, ame kukrubirida aninu kuti ndinu neneri. Ine ndi nati, ine sindina nenevo kuti ine ndinari. Ine ndinatero, ya nati, kuma iwa ama kukudirira ni kuti ndi inuyo. Bwanji inu, osa mawapuzita kaza amene o, momwe angala ndirire nzimo era, ndi momwe angala ndirire mpanso, ndi kujira jina chake. Malo, momwe angu wakarida kwa zuzula iwo za amene iwa mavalira, kumanso zimene iwa kuchita. Bwanji, simu mawapuzita iwo, ntundu wazi ntu zimenezo. Kuti muatandize iwo. Ine ndinati, ine ndinga koze banji kwa punzita yo algebra, pamene iwo sanga punzire nkomwe ma ABC yawo. Hino mkudziwa kuti ABC ndi chiani. Ntawi zonse muzikubirira Kristu. Uko nkulondola. Sobano iwe unga koze banji kujira zimenezo. Iwo unga koze banji kujira zimenezo. Zikumoneka kuti pari kupani jiziga pa iwo. China chage siji kwa lola iwo kutachire zimenezo. Izo, zikulipanga ilo Sodomu wa makono. Ndilo ola limene feriku imamo zintu zoopsha izo zimene zikuchitika mdziko lero. Ndiwe ya nati chabu ino penyani. Ine ndinati ayi ine ndiribe maprogramu oti ndizitandizira ndiribe mpingo oti ndidurutse ine kunja. Ayi bwana. Ndipo ine ndinati, ya nati, ndiyo nchito ya busa kuti azichita zimenezo. Ine ndinati, kuma iwo, saa kuchita zimenezo. Ndiye ziri kwa wina wake, liuli inariye nera kufula motuta izo, chifuka ndizola kuiga, ndipo ndizola kuiga, kulemegeza, kuwalemegeza iwo. Tsika na wina nati kwa ine nta wina, ya nati, Bambo Branham. Iwo saa kumapanga zovala zina kuma izi. Ine ndinati wako kulitza bensaru ndipo iwa alinao magina osogera. Uko nkulondola. Ndilole nine ndikuze ni inu jina chake dona. Inu mukoza kukala oera ndiko mabasi monga inu munga koze kukalira. Inu mukoza kukala ole megezeka kuma muna wanu, benziranu, mumwe inu munga koze kukalira. Kuma limozi rama siku wawa, pa malo wa chweruzo. Inu muzaka yanka, chifuku wancho chita chigololo. Ngati sindi na ola kwa, jinu ola kwa, Yesu anati, hali yensa amenanga na pankazi, ndiku mukumbira ye, wajida na yegare chigololo muntima mwage, ndiku pa mene ochi mwamene yo, yemwe ananga na bayinu munga joncho, ndiba anali ndima ganizo amene yo za inu, ya zene la kuzangira batikulu wachi weruzo, ndiku nchifuku wachi yani ya najita zimenezo, inu, muna zone tseranoka kwa iye, muna zipotogola muntundu wina wazovala, ndizi intu monga chomwecho, kulondola, ndizama nyazi, iwa uye nera kuti uzajita zimenezo dona. Ndivoi inoamuna, amene muma zichanoka Kristu, amene muma yenera kumala mulira nyumba yanu, ndipo nkumalola agazi yanu azichita zimenezo, lapani, hapo ai nyumba yanu yonse, iwo nongega. Inu mwina simungandi gonde ine zikata izi. Kuma ine ndiguza ni inu chonadi jifuanga. Manjanga aza kalamfuru kumagazi. Kamine ine ndiza fige kumalo wa churuzo. Ndijo chintu jimozi yo simigiziga mwaona. Ea mvetsera animbare. Ntawi zonse pama kala liu lomwe lima pita ndichi zindigiro. Inu mkudziwa. Ndipo inu kulibino mwomvere ilo. Osa diranga, kuma izi ndizimene Bible lori na nena. Uko nkulondola, ine ndikudziwa, izo zikumveka za jikare. Kuma ndizo basi zimene Bible lori na nena. Ndipo ndijo chimene ife, tuku enera kukala. Angero, ama enera kupimba nkobe zao. Kuda ime mkukala po kwa murungu. Ndipo agazi, pamene Bible lori nati, ndiji ntu yosa zuro ereka, kapena chintu jawamba, kuti nkaza abempere nga kala atameta tsitsirage. Yaribo furu obempera. Ndipo inu, muma mwiga iye mkwaya. Ndipo nga kare kumobanga iye mlariki. uko nkulondola ine ndikudziwa zimenezo zikukudwalitsani ino pang'ono pokha koma ino mukudziwa monga mayi ankakonda kundiuza ine zakumwa mafuta ansasi ngati izo sizikukupangitsa iwe kudwala izo sizimakuchitira iwe ubwino uliyonse chotero umo ndi momwe zimakhalira ndi uthenga iwo umayenera kukupangitsani ino kuti muganize ndicho choonadi amuna ndi akazi onse olakwa mbali zonse sikisi lachimodzi ndi theka la dazeni lachinacho ndizo ndende pamene ife tayima mopanda ulemu palibe kanthu zomwe mawa kunena chabwino zonsezo ndi zabwino ine ndikukhulupirira kuti zonse nzabwino inu mukupenekera zonse zili bwino baibulo linati izo nzolakwika ndipo kupenekera ndikuyenda wopanda ulamuliro inu mulibe ulamuliro wa mulungu kuti muchite zimenezo maseminari awa ndi masukulu ndi zinthu zomwe zimadutsa zinthu izi monga choncho ndi chamanyazi izo zimawayika anyamata atumiki achichepere pa njira yolakwika wachotsapo iwo pambuyo pa mtundu wina wa za umulungu zopangidwa ndi anthu malo mwa mawu a mulungu nzosadabwitsa iwosangakhoze kukhulupirira uthenga woona weniweni nzosadabwitsa iwosangakhoze kukhala nazo zinthu izi muchalichi nzosadabwitsa iwakuyenera kumika iye panja masiku otsiriza opanda kulemekeza mukukhalapo kwake kukhalapo kwake kukhoze kubwera kumeneko iwamaseka ndi kumatafuna chingamo mayenda pamenepo ndi kumapitirira monga ine sindikudziwa chiyani osati kulemekeza kwina kuposa kalikonse mukukhalapo kwake tsopano palibe kulemekeza mkomwe kwa mulungu kapena anthu ake chifukwa chiyani iwo amachita izi tsopano mvetserani mwatcheru ndi chifukwa chiyani iwo amachita zimenezi iwo samakuzindikira kukhalapo kwake iwo samaganizira kuti ndi mulungu kodi inu mukuganiza kuti mkazi uja akanati kwenikweni kapena msilikali uja akanamukantha iye pa nkhope ndipo kodi akanamupeka chisanza mozungulira nkhope yake ndi kumumenya iye pamutu ndipo anati tsopano ngati iwe uli mneneri tiuze ife yemwe anakukhudza iwe ngati munthu ameneyo akanadziwa ameneyo anali mulungu yemwe iye anali kumumenya kodi inu mukuganiza iye akanachita zimenezo kodi inu mukuganiza kuti msilikali woledzera uja akanamumwetula ndevu pa nkhope yake ndi kumulavulira pa nkhope yake ndi kumachita mayere ndi kumulavulira mu nkhope imeneyo ngati iye akanadziwa kuti ameneyo angakhale mwana wa mulungu iye sanali kuzidziwa izo ndipo lero zomwe anthu amazitcha gulu la otentheka iwo samazindikira kuti uwo ndi mzimu woyera ukugwira ntchito mwa anthu amenewo ndipo kumangopitirira ndi chilichonse wosadziwa za izo wosazindikira zakukhalapo kwake inu mukudziwa monga mwambi wakale uli ena iwo amati ine ndimapita kunsonkhano ndikumakaseka ndimapita kunsonkhano kuti ndikapeze zolakwika zanenedwapo kuti wopusa adzayenda ndi nsapato zosongoka kumene angelo amaopa kupondako osazindikira za mulungu ndicho chifukwa chake bwanji inu simukukhala ngati davide anati ine ndimamuyika iye nthawi zonse patsogolo panga ndi chifukwa chake iye anati ine sindidzasunthidwa chifukwa mulungu amakhala pamaso pake nthawi zonse iyi ndiye bwana tsopano chachiwiri iwo anaphimba mapazi yawo chiyani iwo anaphimba mapazi yawo kutanthauza kudzichepetsa kuphimba nkhope zawo kumatanthauza kulemekeza mukukhalapo kwa mulungu kuphimba mapazi yawo kunali kudzichepetsa mukukhalapo kwake monga mose mukukhalapo kwake akuvula nsapato zake akuvundukula mapazi ake paulo pamene iye anamupeza yesu lawira moto iye anagwa pansi kugwera pa mapazi ake pamene mapazi ake amayenera kukhalapo iye anayekapo nkhope yake kudzichepetsa yohane mʼbatizi mneneri wamkulu uja woyamba anakhalapo pa dziko lapansi mu zaka 400 koma iye anati ine sindine woyenera kukhudza mapazi ake kumasula zingwe zomwe zili pa nsapato zake mwaona amene anaphimba mapazi ake ataphimbidwa amatanthauza kudzichepetsa penyani wantchito uyu tsopano pamaso pa mulungu nkhope yake inaphimbidwa mwaulemu mapazi ake anaphimbidwa mukudzichepetsa Inde, ndipo hama zindikira kwambiri, muzikhala wozindikira kwambiri za kuchepa kwanu. Tionse ife tikuyesetsa kuti tikhale wina wake wankulu, ndine dokotala wakuti ndi wakuti, wakuti ndi wakuti, wachakuti ndi chakuti, inu sindinu kanthu. Mukonkulondola, ndizo basi, sindinu kanthu. Ngati mukufuna kudziwa kuti ndinu wankulu banji, muyike chala chanu mudziwe la madzi, ndi kuchichotsamo icho, ndipo mupeze bowo lomwe inu munapisamo icho. Mukuona? Palibe pokali konse pamenepo, ndipo ndicho chimene ife tili, Mulungu akhoza kuchita wopanda ife, koma ife sitingakhoze kuchita wopanda iye, ndinu ndani, mukuona? Muzikhala wozindikira, zamomwe inu muliri wang'ono, njira yopitira mwamba ndi pansi, iye amene amadzichepetsa yekha adzakwezedwa. Ya amene amadzikuza yekha adzachepetsedwa. Osati kale kwambiri ine ndinayitanidwa ku Chicago ndi gulu la oyera mtima kuti ndikayankhule. Mtumiki wina wankulu wa Chipentekoste kumeneko wokhala ndi pafupifupi ma degree 4 mu college ndi zina zotero. Ndipo iye sankafuna kuyankhula kwanga kwakung'ono kosamveka bwino uko pamaso pa bungwe lalikulu lijalo mwe iwo ati adzakhale nalo. Kotero ya anali ndi mwamuna wochokera ku sukulu ya pamwamba ya Baibulo kumeneko woti abwere sukulu yayikulu ya Baibulo ya Chicago kuti adzayankhuleko. Ndipo munthu ya anati tsopano chimene iye angachite abwera pamenepo ndi kudzawachepsa anthu amenewo pa chilichonse chimene iye angakhoze kuchiganizira zamomwe iwo amalakwitsira pokhulupirira kuti unalipo mzimu woyera ndi zinthu zonse izo monga choncho. Pamaso pa anthu a Chipentekoste iye anayenda kupita kumeneko ndi chidale chake chili panja ndipo akolala itatembenuzidwa monga atavala suti ya tuxedo ataponyera zolemba zake zonse pa nsanja. Iye anali atazikonza mwaluso kwambiri mpaka iye ankakhoza basi kufotokoza Baibulo ndipo Mulungu sankadziwa kalikonse za izo. Ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa inu iye anaona kuti izo sizimagwirizana ndi anthuwo. Iye anakhala kunena china chake chinzake monga choncho ndipo iwo anangokhala ndi kumayang'anana wina ndi nzake. Izo sizinapite ndi anthu a mtundu umenewo a Chipentekoste amenewo. Kotero adapita kanthawi iye anaona kuti wagonjetsedwa ndipo iye ananyamula katundu wake mʼmanja mwake anayenda kuchoka pa nsanja mutu wake uli pansi akuwerama. Woyera wachikulire atakhala pakona anati ngati iye akanapita chokwera pamwambapo momwe watsikiramo iye akanatsika momwe iye amakwerera pamwambapo ndipo umo ndi basi momwe izo zimakhalira aponso. Dzichepetseni nokha muone momwe inu mungakhalire wang'ono osati zomwe mumadziwa zomwe inu simukuzidziwa. Muzilola kuti nokha muzidzichepetsa pamaso pa Mulungu. Tsopano ife tikupeza chachitatu yamakhoza kuwuluka ndi mapiko ena awiri. Tsopano penyani choyamba iye mukukhalapo kwa Mulungu iye anali wolemekeza ndi nkhope yake itaphimbidwa. Kachiwiri iye anali wodzichepetsa pamaso pa Mulungu ndi mapazi ake ataphimbidwa. Ndipo mapiko ake awiri otsatira yamakhoza kuwuluka kumuyika iye muntchito. Oh my, kodi Mulungu anali kuchita chiyani? Iye anali kumusonyeza neneliyo momwe mtumiki wake wokonzekeretsedwa ayenera kumakhalira. Mulungu anali akumuonetsa, awa ndi antchito anga, awa ndi anga. Muone momwe iwo amakonzekeredwa, olemekeza, odzichepetsa ndipo nkumachita ntchitoyo. Ndimene atumiki a Mulungu amakhalira. Oh my, umo ndi momwe ife tiyenera kumakhalira wolemekeza kumamwa Mulungu kudzichepetsa ndi kumamuchitira ntchito Mulungu. Monga mkaziyo pamene iye anayitanidwa kukachita ntchito bwerani. Pamene iye anati bwerani mudzaone munthu yemwe wandiuza ine zomwe ine ndachita. Chizindikiro chake chinamukopa iye kuti iye anali Mesiya. Iye anati Bwana ife tikudziwa pamene Mesiya adzabwera. Tsopano inu muyenera kukhala neneri. Ife tikudziwa pamene Mesiya adzabwera yadzatiuza ife zinthu izi. Mwaona yankayembekezera kuti iye anene chabwino Mesiya akubwera posachedwapa. Ine ndikungomutsogolera iye. Koma iye anati ine ndine iye. Izo zinamuyika iye mukuchitapo pamenepo. Iye analowa mukuchita ntchitoyo. Inu simukanakhoza kumuletsa iye. Izo zinali ngati nyumba yoyaka moto monga ine ndinanena usiku wina mumphepo ya mkuntho. Inu simukanakhoza kumuletsa iye. Kumusi munzinda iye anapita bwerani mudzamuone munthu amene wandiuza ine zinthu zimene ine ndazichita. Kodi uyu si Mesiya? Mukuona
Yana ali mukuchita ntchito.
Kodi yana achita chiyani?
Yana abwera kumeneko poyamba, anadzichepetsa yekha.
Ndibweretsere inakumwa.
Anati, bwanji, makolo athu anamwa muchitsime ichi ndi zina zotero,
ndipo iye.
Yana ati, chabwino ine ndidzakupatsa iwe madzi akumwa,
amenewe
sudzabwera kuno.
Iye, bwana, ndipatseni ine madzi amenewo.
Mwaona,
yana ali wodzichepetsa
pa izo.
Ndipo pamene
yana dzichepetsa yekha,
ndiye Yesu
anamusonyeza iye chizi.
Zindikiro cha
Mesiya
ndipo
izo
zinamuyika
iye mukuchita ntchitoyo.
Iye
anali wokonzeka
kuti
azipita pamenepo.
Iye
anali wokonzeka
kuti amuuze
aliyense
yemwe iye
adzakumane
naye.
Mukuona
kweni
pamiyambo
ya dziko la
kumawa
amuna amenewo
sibwenzi
atamvetsera konse
kwa mkazi ameneyo.
Mkazi
ngati ameneyo
samakhala
ndiriwu
pakati pa anthu.
Iye
ndithu dalibe.
Iye
sangakhoze
kunena kanthu
koma inu
muyesere
kumuletsa
iye.
Yana
ali mukuchita
ntchito.
Yanka
yenera
kuti
amuuze
wina
wake,
bwerani
kuno
ndipo
mudzadzionere
nokha.
Mwamunayo
wandiuza
ine zomwe
ndachita.
Kodi
zimenezo
sizomwe ife
takhala
tikuziyembekezera?
Kodi
izo
sizomwe lemba
limanena
kuti
Mesiya
pamene
yadzabwera
yadzachita
izi?
Yana
ali mukuchita
ntchito
chifukwa
iye
anadzichepetsa
ndipo
Mulungu
analowa
mwa iye.
Petro
pamene
iye anatenga
mau ake,
pamene
iye anaponya
khoka
usiku
wonse
wokhala
msodzi
kunja
uko,
ndipo
iye anabwera
mmenemo
wokhumudwitsidwa
wopanda
nsomba.
Msodzi
wabwino
aliyense
amadziwa
chimenecho
chili.
Wopanda
nsomba
ndiye
chinthu
choyamba.
Iye anali
atatsuka
makoka
ake
anawayala
iwo pa
gombe
ndipo
anali
atawasiya
kuti
aume.
Ndipo
Yesu
anabwera
ndipo
anapempha
kuti
abwereke
ngalawa
yake.
Iye
analikira
kenako
iye
anati,
Simoni,
ponyera
kwakuya
ndipo
tsitsire
pansi
kuti
ukole.
Bwerera
komwe
iwe
umawedza
usiku wonse.
Bwerera
komwe
iwe
wagwira
ntchito
movutikira
ola
ndi
ola
ndipo
tsitsire
pansi
kuti
ukole
nsomba
zochuluka
kupha
pwamwamwa.
Tsopano
taonani,
iye anati,
Ambuye,
ife
tagwira
ntchito
usiku
wonse
ndipo
sitinapeze
kalikonse.
Koma
pa mawu
anu
Ambuye,
ine
ndiponyera
pansi
ukonde.
Pa
mawu
anu
ndi
zimenezotu,
kumutenga
Mulungu
pa
mawu ake.
Ndipo
pamene
anatsitsira
pansi
ukondewo,
anazinga
nsomba
zambiri
mpaka
ukonde
unayamba
kung'ambika.
Izo
zinamuyika
iye
mukuchita
ntchito
inde
bwana.
Kukopa
kwa
Yesu
pa
iye
kunampangitsa
iye
kuchita
poka
anthu
ndipo
anaponyera
ukonde.
Ndipo
Yesu
anati,
musaope,
kuyambira
tsopano
inu
muzigwira
anthu.
Mwamuna
wakhunguyo
pamene
iye
anachiritsidwa
atakhala
pachipata
ndi
kapena
atakhala
mu nsewu.
Ndipo
afarisi
anati,
aliyense
amene
angadzinenere
za iye
kapena
anali
ndi chochita
chilichonse
ndi Yesu
adzachotsedwa
mukachisi.
Iwo
Yohana
abwera
anawafunsa
Atate
ndi
amayi.
Iwo
anati,
iye
ndi wa
usinkhu,
mufunseni
iye.
Iye
anati,
munthu
wotchedwa
Yesu
anandichiritsa
ine.
Anati,
munthu
uyu
ndi
wochimwa,
iye
si
wa
magulu
athu,
ife
siri
kudziwa
kumene
iye anachokera.
Umulemekeze
Mulungu.
Iye
anati,
tsopano
kaya
iye ndi
wochimwa
kapena ayi,
ine
sindikudziwa.
Iye
anati,
koma
chinthu
chimodzi
ichi
ndikuchidziwa,
pamene
ine
ndinali
wakhungu,
ine
tsopano
ndikukhoza
kupenya.
Ndipo
anati,
chinthu
chodabwitsa
ndichakuti
kwa
ine
kuti
inu
mukuyenera
kukhala
atsogoleri
a uzimu
aola
lino.
Ndipo
munthu uyu
wanditsegula
maso
anga,
ndipo
komabe
inu
simukudziwa
kumene
iye
anachokera.
Kodi
iye
anachita
chiyani?
Iye
analowa
mukuchita
ntchito
uko
mkulondola.
Izo
zinamuyika
iye
mukuchita
ntchito
chifukwa
chakuti
iye
anafalitsa
mbiri
yake
kudutsa
mdziko
lonse.
Anthuwo
pa
tsiku la
Pentekoste
pamene
Yesu
anawawuza
iwo
kuti adikire
kumeneko,
ndipo
iwo
akanadzakhala
unatsikira
kumeneko.
Ndipo
pamene
mzimu
woyera
unatsikira
pa iwo
pa
tsiku la
Pentekoste
pamene
iwo
anakopedwa
ndi
mawu
a
Mulungu
ataonetseredwa.
Tsopano
dikirani,
Yesu
anati,
dikirani
ku
Yerusalemu
mpaka
ino
mutadzazidwa
ndi
mphamvu
yochokera
kumwamba.
Iwo
anadikirira
wosati
masiku
80,
wosati
masiku
9,
iwo
anadikirira
masiku
10
mpaka
lonjezo
linapangidwa
kuonetseredwa.
Ndipo
mzimu woyera
unagwa,
ndipo
unadzigawaniza
okha,
ndipo
malilima
a moto
anakhala
pa aliyense
wa iwo.
Ndipo
pamene
Yohana ali kukopedwa
ndi
mzimu woyera,
Yohana
pita
mukuchita
ntchito Hagu zandi mangari muntore zera, hagu fula, hagu yankula maririme, unja munse uji, wana pita. Iwana ati, antu awa, akuta vinyo watsopano. Iye Petro anayimirira, ndipo iye anati, ichi ndi chimene chinanenedwa ndi mneneri Yoweri. Ndipo zidzafika pochitika masiku otsiriza. Kodi izo zinachita chiyani? Izo zinamuyika iye mukuchita ntchito. Izo zidzakuyikani inu mukuchita ntchito. Ngati inu mulibe icho, icho chidzakuyikani inu mukuchita ntchito. Pamene inu muona mawu a Mulungu akukwaniritsidwa. Zomwe ife taziona masiku otsiriza ano. Zikuyenera kutipangitsa ife kuchita pokanthu. Izo ziyenera kuchita izo ngati titangochita izo ndi kulemekeza ndi kudzichepetsa. Lawira moto pamaso pa Paulo linamuyika iye mukuchita pokanthu. Ndipo lero pamene ife tikuona lawira moto lomwero mwa sayansi mwazotsatira zake mwazomwe ilo linalonjeza kuwapanga mawu mu masiku otsiriza ano kuti achitike ndendende. Izo ziyenera kutika ife mukuchita pokanthu kuti chizindikiro chaperekedwa monga izo zinali masiku a Sodomu basi Sodomu asanaotchedwe chomwe chonso kudzakhala mukudza kwa mwana wa munthu iye adzaonetseredwa kachiwiri yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Izo ziyenera kuyika chiwalo chilichonse chathukira Khristu mukuchita pokanthu kulowetsa chilichonse mwa inu mungathe chifukwa ili ndi ola lotsiriza. Ndikuita nakotsiriza, kuita nakotsiriza, mawu ndi mawu, iwakukwaniritsidwa. Izo ziyeneradi kutika ife mukuchita pokanthu. Ife monga mneneri taona zotsatira za zipembedzo zodzikweza zikutaya malo awo mwa Khristu, zikutaya kugwira kwawo pa mawu ake, kuvomereza tizikhulupiriro. Ndipo ife tinaona zimene zinachitika kwa iwo pamene iwo anachita izo, iwo anafa mwauzimu. Ife tikuona chimene chinachitika kwa chirutera pamene iwo anakana kuitana kwa Wesley. Ife tikuona chimene chinachitika kwa Methodist pamene iwo anakana kuitana kwa Chipentekoste. Tsopano nanga bwanji ya Chipentekoste? Mukuona ife taona munthu wodzikweza yekha monga uja wa Uziya yemwe anayesetsa kuti atenge malo a udindo wodzozedwa. Udindo wa mamuna mu mpingo ndi wodzozedwa osati wosankhidwa ndi wodzozedwa. Mpingo a mbusa mlaliki mneneri mtumwi uyenera kukhala udindo wodzozedwa wa Mulungu osati wosankhidwa ndi munthu. Munthu anayesetsa kusankha udindo umenewo nthawi ina anachita mayere pa iwo. Matiya osauka sanachite kalikonse koma Mulungu anamusankha Paulo ndipo iye anachita china chake chifukwa iye anali wodzozedwa. Ndipo ife tawaona adindo awa akuyesetsa kumati uyu ndi bishopu woyera wakuti ndi wakuti, uyu ndi munthu wakuti ndi wakuti, uyu ndi munthu wakuti ndi wakuti. Izo sizipindulwa kanthu kalikonse koma pamene Mulungu abwera mkatimo ndi kudzatenga ulamuliro ndiye ife timaona kudzoza kwa mzimu woyera kukutsimikizira mawu a Mulungu. Tsopano zotsatira za masomphenya pa mneneri kodi izo zinachita chiyani kwa munthu uyu yemwe anabadwa ali mneneri? Kumbukirani iye analemba Baibulo lonse alipo mabuku 66 ya Yesaya ndi mabuku 66 ya Baibulo. Zimambira monga mu Genesisi pakati pa buku panadzabwera chipangano chatsopano Yohane Mbatizi ndipo zinakathera mu zaka chikwi mneneri wankulu mmodzi wa aneneri akulu omwe ife tinayamba takhalapo nawo anali Yesaya. Ndipo iye anabadwa kuti adzakhale koma pamene iye anayima mukukhalapo kwa Mulungu kodi izo zinamupangitsa mneneriyo kuchita chiyani? Mneneri anati watsoka ndi ine pakuti ndine munthu wa milomo yonyansa. Kubwera mukukhalapo kwa Mulungu ndi kudzaona chotengera chodzozedwa moona cha Mulungu. Izo zinamupangitsa mneneri kuvomereza kuti iye anali wochimwa. Izo ziyenera kutichitira ife mwa njira imeneyo. Izo ziyenera kukhalapo kudzozedwa kwa Mulungu pamene iye anamuona mmodzi uja akulira ndipo nsanamira zikugwedezeka ndipo angelo awo akupita mbuyo ndi mtsogolo kutsimikizira kuti iwo anali pamaso pa Mulungu. Ndipo iwo anali antchito a Mulungu wodzozedwa. Ndipo iwo analira mofuula
iye anali wochimwa. Nanga chinachitika ndi chiyani pamene iye anali wokonzeka? Tsopano mvetserani potseka. Iye anali wokonzeka kuti avomereze kuti anali wochimwa. Watsoka ndi ine, chifukwa ndine munthu wa milomo yonyansa, ndipo ndikukhala pakati pa anthu a milomo yonyansa. Watsoka ndi ine. Ndiyengero anatenga mbaniro, ndipo anatenga khala kuchokera paguwa, analigwira iro manja mwake, ndipo anabwera, ndipo anadzamuyeretsa iye ndi iro. Kenako panadza kuyeretsa, patachitika kuvomereza kwake. Tsopano ngati mneneri woyitanidwa wotsimikiziridwa kuti ndi mneneri wa Mulungu, mukukhalapo kwa Mulungu, kuona kuchepa kwake anali wokonzeka kuvomereza kuti iye anali wochimwa. Kodi inu ndi ine tiyenera kuchita chiyani? Koma inu mukudziwa zomwe ife timachita. Timatembenuza mutu wathu ndi kuchokapo ndi kumaseka, ndi pamene ife tayima mpaka kuyeretsedwa kudabwera. Penyani Yesaya, ine ndikufuna inu muzindikire china chake. Mulungu sanagwiritse ntchito mabuku ndi za umulungu, mawu a umulungu kuti ayeretse mtumiki wake. Iye anagwiritsa ntchito moto. Iye sanagwiritse ntchito tizikhulupiriro kuti amuyeretse wantchito wake. Iye anatenga moto kuchokera paguwa. Ndipo ngati Mulungu angamuyeretse konse munthu lero, uyenera kukhala moto wa mzimu woyera umene umamuyeretsa munthu. Osati kuwerenga buku ndi kuchita izi kapena buku lina la chakuti ndi chakuti. Tumiki wina wankulu kuno mu California anati tsiku lina iye anali nalo buku la chaka. Ine ndikutsutsana naye iye. Buku la chaka ndi Baibulo, nthawi zonse lakhala. Buku la chaka limakhala buku la Mulungu nthawi zonse. Ndipo Mulungu anagwiritsa ntchito moto kuti amuyeretse mtumiki wake. Kenako potsatira atatha kuvomereza modzichepetsa kuti iye anali kulakwitsa, ndipo kenako panadzabwera kuyeretsa. Ndipo pambuyo pakuyeretsa ndiye panadzabwera kutuma. Mwaona, ndilo lomwe lili vuto. Ena ife timayesetsa kuti titumidwe ife tisanayeretsedwe. Mukuona, ife timati chabwino, ine nditsatira izi. Ife tikuyenera kumutsatira Mulungu. Angelo amenewo anachita chinthu chimodzi, anakhala mukukhalapo kwa Mulungu, odzichepetsa, olemekeza ndi kumachitapo kanthu pamaso pa Mulungu. Ndiye chotsatira kutumidwa pambuyo pakuvomereza ndi kuyeretsedwa. Zinali pamenepo pamene Yesaya woyerayo anafuula, ndine pano, nditumeni ine. Oh mbale Mulungu, ngati ikanakhalapo nthawi imene a Yesaya ayenera kubwera ku nyumba ya Mulungu kudzayeretsedwa, ngati inayamba yakhalapo nthawi imene membala wampingo ayenera kubwera kwenikweni ndi kudzaulula machimo ake, ngati inayamba yakhalapo nthawi pawobwerera mbuyo. Tango ganizani usiku umene Sodomu anaotchedwa ndi kudabwa ndi anthu angati omwe anachoka kuthenga wangelo amenewu. Ndikudabwa ndi anthu angati omwe sanakhudzidwe mokwanira kuti amvetsere liwu lawo. Ndipo iwo anawonongeka usiku omwewo, ndipo sadzakhalaponso chilango chawo chokha ku Gehena. Monga izo zinali masiku a Nowa, ndi anthu angati omwe anamuseka iye ndi kumupanga iye choseketsa, ndi kubwera kumeneko kuti adzangomva ake kudzati ife tipita ndi kukamvetsera chidempete chakale chikusokoseranso, basi kuti akangokhala ndi kusangalala kwina. Amanyamuka nkumapita, samamumvetseranso iye akamalalikira mitundu yonse ya zinthu. Ndipo iwo anawonongeka muziweruzo zomwe iye anali kulalikira. Amosi, mlaliki wang'ono uja, hakudziwa, hakuchokera kosadziwika, mneneri kudzoza, anabwera pamenepo ndipo amayangʼana chotsika ku Samariya nthawi imeneyo. Mutu wake wadazi unawala, ndevu zake zakale za imvi pamene iye ankakwera kudutsa phiriro. Iye anayang'ana mmusi, maso ake oyera ja hananing'a pamene iye ankayang'ana pa mzinda umenewo, osati ngati wodzaona malo amene amabwera kuchokera mʼdziko lonse lapansi, chifukwa ansembe onse a iwo analata chimwa. Ndipo aneneri abodza anali akuwawuza iwo kuti izo zonse zinali zabwino. Iye anayenda kupita kumeneko wopanda chigwirizano cha chitsitsimutso chake. Iye anayenda pansi apo wopanda kalikonse, ndipo anakuwa. Ndipo iye anati, Mulungu yemweyo amene inu mumadzinenera kuti mumamutumikira adzakuwonongani inu. Ndipo ine ndikuti pakuti atero Ambuye, Mulungu yemwe Amerika amadzinenera kuti akumutumikira
hadza mono nga iye.
Inu
mudenge izo, pajiri jonse imene inu mukufuna, chimene ifedi kusowa, ndipansi baguwa Yesaya. Ndipo Mulungu anati, ndani ati andipitire ine? Yesaya anati, ndine pano, nditumeni ine. Ine ndikuganiza za nyimbo ija. Pamene khala la moto linamukhudza mneneri. Kumupanga iye wangwiro monga wangwiro akanakhalira. Pamene liwu la Mulungu linati, ndi ndani atipitire ife? Ndiye iye anayankha, Ambuye ndine pano, nditumeni ine. Poyamba yankha yenera kuti adzichepetse yekha ndi kuyeretsedwa. Ndikukonzekera monga ife tinamuona wantchito wokonzekayo. Tamuonani Uziya momwe anakonzekeretsedwera koma iye analephera. Musati muzika ndinu mukuti chabwino tsopano ine ndikudziwa dokotala wakuti ndi wakuti ndi munthu wabwino. Ine ndikumudziwa mbale wakuti ndi wakuti. Iwakhoza kukhala koma musati muziyangʼana pa zimenezo. Muziyangʼana pamwamba apa maona apa pali njirayo. Mulungu ali nayo njira yoti ayikonze. Kodi iye anachita motani izo pa tsiku la Pentekoste? Petro anawawuza iwo zoyenera kuchita. Iye anawalembera iwo mankhwala ndipo izo nthawi zonse zakhala chimodzimodzi. Musati muziwasokoneza iwo. Inu mumupha wodwala wanu. Iwanati kodi ife tichite chiyani kuti tipulumutsidwe? Iyanati labani modzi aliyense wa inu natizidwani mu dzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhulupiriro cha machimo ndipo mudzalandira mphatso ya mzimu woyera pakuti lonjezo lili kwa inu ndi kwa ana anu ndi kwa iwo omwe ali kutali. Ngakhale onse amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Ndizo pomwe pano siku uno. Ngati Mulungu akuyitanabe, ndilo dongosolo lake la mankhwalawo. Inu mukhozabe kulandira mzimu woyera omwewo umene iwo anawulandira kumeneko basi. Inu mukhoza kulandira chinthu chomwecho siku uno. Ingotsatirani mukudutsa ndizo zonse zomwe inu mukuyenera kuchita. Inde ndiye inu mukhoza kunena kuti
fire had touched the prophet, making him as pure could be. When the voice of God said, "Who'll go for us?" Then he answered, "Master, here send me."
Tieni timbe iyo.
Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Lord, send me.
Listen. It's an evil nobody.
Hasten, brother, hasten to their rescue. Yes. Now quickly answer, Master, here am I.
Tieni tiweramitse mitu yathu.
Making him as pure can be. When the voice of God said, "Who'll go for us?" Then he answered, "Master, here send me."
Kodi inu mukufuna kuti mukhale wodzichepetsa ndi woyeretsedwa?
Speak, my Lord. Speak, my Lord.
Amene wakuimba zimwe nyenyenye tsopano kudali po Yesaya mmodzi muno siku uno kapena 100 amene akufuna kuti apite akufuna kuyeretsedwa kwa Mulungu mmoyo wanu. Hino amene simukumudziwa Khristu ngati mpulumutsi wanu ndinu oyitanidwa tsopano kuguwa ngati iye akuyankhula kwa mtima wanu. Ine sindimachita kukakamiza kwambiri. Ine ndikuganiza mzimu woyera mwini wake umachita kukakamizako. Koma ngati inu muli pano ndipo inu mulibe Khristu, tsopano kumbukirani, inu mudzakayankha pa tsiku la chiweruzo chifukwa cha chimene mudachite usiku uno. Mukuona tsopano ngati inu mukufuna kubwera, ine ndili pano kuti ndipemphere nanu mu dzina la Khristu. Ine ndikukupatsani inu mwayi woti mubwere kudzamufuna Mulungu, ndipo mokondwera inu mukhoza kumupeza iye achinyamata, achikulire, ausinkhwa pakati amembala ampingo, aliyense yomwe inu muli ngati moto wa Mulungu mwanzimu oyera suna kuyeretseni inu mu mtima mwanu mpaka malo amene inu mumakhulupirira mawu aliwonse a Baibulo ili, ndipo Khristu ndi mboni ya moyo ya wanu mu mtima mwanu kuti iye wauka kwa kufa. Ndiye ine ndikukuyitanirani inu kuguwa, bwerani kuno ndipo mulole ife tipemphere nanu. Mukhulupirire nonse inu ndiye pakuchitapo kanthu kanu pomwe kuti mwapulumutsidwa. Ndiye kodalipo obwerera mbuyo muno yemwe angabwere. Ine ndikukufunsani inu monga wantchito wa Khristu, ngati inu mungayende kutsikira kuno ndikudzalola kuti tidzapemphere nanu. Ine sindikunena kuti iye akubwezeretsani inu, ine ndikukhulupirira iye atero. Kodi inu simubwera kudzayesa izo tsopano? Ngati iye akuyankhula nanu inu, bwerani. Iwo amene alibe ubatizo wa mzimu woyera, ine ndikuganiza kuti palibe aliyense pano amene siali yemwe sali wobwerera mbuyo. Aliyense ndiye ayenera kukhala wopemphera a Khristu, ndipo atapemphera. Ndiyeno ngati inu mwapemphera ndipo mulibe ubatizo, ndipo inu mukufuna kuti Mulungu apereke iwo kwa inu, ndi mwayi wanu ndiye tsopano. Muli munthu mmodzi muno yemwe alibe iwo, adalitse mtima wake wodzichepetsa. Ine ndikudalira kuti ndi Yesaya wina. Tsopano kwezani mitu yanu. Ndiye pali mwamuna mmodzi wawerama pano paguwa, mmodzi yemwe ine ndikudalira kuti ndi Yesaya. Tsopano yali pano. Kodi inu mukukhulupirira kuti yali pano? Tsopano ine ndikuwuzani zomwe inu mwachita. Inu mwachita chinthu choyipitsitsa kwambiri chomwe inu munayamba mwachitapo. Pali anthu 200 pano akuyenera kukhala ali paguwa. Ndiloleni ine ndikusonyezeni inu mu dzina la Ambuye kuti ine ndikulondola muzomwe ine ndikunenazi. Taonani, ena inu anthu muno pempherani. Apa pakhala dona wakhala apa wavala chikhoto choyera, jekere laling'ono loyera, akuyang'ana pa ine pomwe. Ine ndikulephera, iye ndi Mkhristu, koma iye akupempherera matenda. Iye ali ndi nyamakazi. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kukupangani inu wabwino kukuchizani inu? Ndiye inu mukhoza kukhala nazo izo. Munthu wotsatira wakhala pafupi ndi inu pamenepo ali ndi china chake cholakwika ndi makutu ake. Kodi inu mukukhulupirira Mulungu akhoza kuchiza vuto lanu la makutu bwana ndi kukupangani inu kukhala bwino? Inde, bwezani mwamba dzanja lanu ngati inu mukukhulupirira. Tsopano chonde khalani olemekeza mphindi yokha. Mwamuna yemwe ali pafupi naye akuvutika ndi vuto la mtima. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kukuchizani inu bwana ndi vuto la mtima? Ine sindikukudziwani inu, ndinu mlendo kwa ine. Ndikulondola uko, ndinu mlendo. Chabwino, mvetserani. Ngati Mulungu angandiwuze ine yemwe inu muli, kodi izo zingakuthandizeni inu? Kodi mukukhoza kundimva ine bwinobwino? Dzina lanu ndinu Bambo Blackwood. Kodi inu mukukhulupirira kuti yakhoza kundiwuza ine kumene inu mukuchokera? Ndinochokera ku Riverbank, California. Ngati izo zirizo na imirirani pamabazi anu. Ine sindinayambe ndamuonapo iye moyo wanga. Chabwino. Mulungu akudalitseni inu bwana. Chikhulupiriro chanu chakuchizani inu. Rona uyo wakhala pafupi ndi inu apo ali ndi vuto la manjenje. Inu mukufuna kuti muchiritsidwe ku manjenje anuwo. Bwezani mwamba dzanja lanu. Ngati inu mukutero, ikani dzanja lanulo pa iye bambo kuti iye achiritsidwe. Rona wakhala pafupi ndi inu tsopano ali ndi matenda a shuga. Wavala dresi yofira. Iye akufuna kuti apemphereredwe na yenso. Mukuona, iye akufuna kuti apemphereredwe. Kalani ndi chikhulupiriro. Ano palidona wakhala kumbuyo komwe kuno. Iye wakonzeka kuchitidwa operation. Ngati iye angathe basi, oh Mulungu, yali ndi chiberekero chakugwa. Dzina lake ndi Abiti Maxwell. Khulupirirani, imirirani, vomerezani machiritso anu Abiti Ma. Inu mulibe khadi la pemphero. Sichoncho inu, inu mulibe khadi la pemphero. Chabwino, inu simukuliso wa ilo. Bwezani mwamba dzanja lanu ngati izo zilizoona. Ine sindimakudziwani inu. Ngati ndikokulondola, baibitsani dzanja lanulo. Ife tili alendo kwa wina ndi nzake. Baibitsani dzanja lanu monga chonchi. Kodi iye anakhudza chiyani? Iye sana ndikhudze konse ine. Bambo Stewart, kodi inu mungafune kuti muchiritsidwe nanunso manjenje? Ndikukhulupirira kuti Mulungu akuchiritsani inu. Ndine mlendo kwa inu, koma ndi yemwe inu muli, ndipo inu mumavutika ndi manjenje. Inu simungakhoze kudzigwira nokha pamodzi. Imirirani pa mabazi anu, ndipo mulandire machiritso anu mu dzina la Yesu Khristu. Pano palidona wakhala kumbuyo kwanuko yali ndi manjenje na Yesu. Yali ndi china chake cholakwika mwakatumba muthupi lake. Yazisowa izo ndipo akazi a Newell. Imirirani ngati ndilo dzina lanu, ndipo ndi yemwe inu muli. Mukhulupirire, kodi inu mukukhulupirira? Zedi apa palidona wakhala pomwe pano yali ndi vuto la mtima ndi kuthamanga kwa magazi. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Kulondola mlongo? Imirirani ngati ndiko kulondola. Dona wakhala pafupi ndi inu apo yali ndi china chake muchifuwa chake. Ngati izo zilizoona, imirirani. Muzeni donayo wapafupi ndi iye yali ndi zophuka pa nkhope yake ngati zotupa zazing'ono. Ngati iye akufuna kuti izo zichiritsidwe, muzeni iye kuti ayimirire ndi kuvomereza izo. Tsopano pali gulu la inu muno muyenera kukhala pa guwa ili kufunafuna mzimu woyera ndizo pakuti yatero Ambuye. Inu mukuona chimene ine ndikutanthauza. Pamodzinso ine ndipanga kuyitana uku. Ndicho chitsimikiziro kuti ine ndikukuwuzani inu zoona. Mulungu akuyankhula kwa anthu muno. Ndipo inu mukukayikira pang'ono. Kodi mungakhale ona mtima mokwanira kuti mukweze dzanja lanu ndi kuti inde mbale Branham. Ine nthawi zonse ndakhala wogodezeka pang'ono. Ine ndikufuna zochuluka za Mulungu. Ine ndikudziwa kuti pali china chake chimene ine ndikuchisowa muno. Ndipo ndimayenera kukhala nawo pamene ndinaneneredwa za ubatizo wa mzimu woyera. Bwezani mwamba dzanja lanu, kodi inu muchita zimenezo ingokhalani woona mtima ndi inu yeni? Mzimu woyera sumalakwitsa konse. Bwanji inu osabwera ndiye ndikudzathetsa kukayikira kumeneko. Bwerani, ine ndifulumira. Onani, ine sindikukuwuzani inu chilichonse cholakwika abwenzi. Ndi mzimu woyera ukuitana. Muli ma 100 muno. Ngati inu mukundikhulupirira ine kukhala mneneri tsopano, kumbukirani, ine ndikukuwuzani inu mu dzina la Ambuye. Inu mwanyengedwa, bwerani.
Of God said, who will go far us? Then he answered, Master, here send me.
Kodi inu simunena chinthu chomwecho? Ndiye dzukani, bwezani mwamba manja anu.
Speak, my Lord. Oh, speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer.
Odia kujira chiani, niyanghe ni iye ndiye, ngati iya kuyankhula, ngati bali kukayikira pang'ono pena pake, inu simukudziwa tsopano za izi, musatengere mwayi. Ya kuyankhula, tiyeni nazoni. Sobano anzanga, ine sindine wokonda kutengeka, ine sindima konda kunena zinthu molakwika, ine ndima mverera kutsogozedwa, pamene ndikunena zomwe ine ndima nena. Ine mukuti kodi anthu anena chiyani za zimenezo, ndi chimene Mulungu ati anene za izo, ndi choncho. Sobano munthu aliyense muno ife tikufuna kukonzekera msonkhano waukulu wa machiritso na onso. Ndipo ine ndikufuna aliyense wa inu atumiki mubwere mozungulira anthu awa amene akufunafuna mzimu woyera. Musati mungoyima mu mphindi 5 mukhale pamenepo mpakana modalika bwanji mpaka mzimu woyera utabwera. Sobano omvetsera tsopano yikani dzanja lanu pa wina wake. Mungu yika dzanja lanu pa wina ndi nzake. Pa wina wake, ina amene muti mupemphere. Amene Mungu ayimirira anthu awa pamwamba pano. Sobano ndi njira tadzaza tonse paguwa ndipo dzaza pali anthu pafupifupi 100 ndi 50 anthu 200. Sobano yamba ni kupemphera, Ambuye nditumeni ine, yankhulani mbuye wanga, Ambuye nditumeni ine, achiritseni awa Ambuye mu dzina la Yesu Khristu, Ambuye perekani izi, oh Mulungu, perekani mapemphero awa, musati muchokepo, mukhale pomwepo, mpaka izo zilachitika, mukhale mpaka mutamva kulira kwa Mulungu. Muyimirire mpaka akerubi azikugwedezani inu. Mzimu woyera uli ndi khala la moto lochokera pa guwa la Mulungu, ukudzalika ilo pa milomo yanu.